Boda mtafuta kuteka nae, nikimwelewa mtatoka nae. Boda mtafuta kuteka nae, nikimwelewa mtatoka nae. Boda mtafuta kuteka nae, nikimwelewa mtatoka nae. Boda mtafuta kuteka nae, nikimwelewa mtatoka nae.
Rise on this beat.
Yani leo nataka kubesha ili nimtafute wa kucheza naye. Na nikipandisha mizuka nitie kibunda niweze kutoka naye. Mana DJ ananipandisha mizuka, anavyogonga ngoma watu klabu tunaruka. Mana DJ ananipandisha mizuka, anavyogonga ngoma watu klabu tunaruka. Umepiga piano bado hujapiga singeli. Umepiga piano bado hujapiga singeli. Basi piga singeli kama DJ wa kweli. Basi piga singeli kama DJ wa kweli.
Yani leo
Boda mtafuta kucheza naye,
waburudi naye nyumbani,
nikimwelewa mtatoka naye.
Leo
Boda mtafuta kucheza naye,
namtafuta mjomba,
nikimwelewa mtatoka naye.
Nataka mimi mwage mabomba,
Boda mtafuta kucheza naye.
Namtafuta mpenzi,
nikimwelewa mtatoka naye.
Leo getoni miani
kinyonge, nikipata demu nikamate. Nasema leo leo sitaki uzembe, nikikuelewa basi kwa pamoja twende. Basi leo misirudi na kesha, na mtafuta kucheza nae kwa kunikeshesha. Omana mimi ya basi jawahi kubesha, leo na besha ili kumtafuta.
Mama kucheza nae, omama na mtafuta kuluka nae. Omama misizo kungoka nae, jamani na mtafuta kucheza nae.
Ah, o DJ ya kia Mungu we unafeli. O mama DJ ulivofanya sio kweli. Ah, we DJ ya kia Mungu we unafeli. Umegusa piano wataujagusa singeli. Megonga piano wataujagonga singeli. O basi gonga singeli, singeli, singeli. Basi nione singeli, singeli, singeli. Basi
yani leo
Boda mtafuta kucheza nae,
waburudi nae nyumbani,
nikimwelewa mtatoka nae.
Leo
Boda mtafuta kucheza nae,
namtafuta mjomba,
nikimwelewa mtatoka nae.
Nataka mimi mwage mabomba,
Boda mtafuta kucheza nae.
Namtafuta mpenzi,
nikimwelewa mtatoka nae.
Leo getoni miani
yesi, Boda mtafuta kucheza nae. Nikimwelewa mtatoka nae.
Haa wanangu wa msana,
Boda mtafuta kucheza nae.
Haya sogea tucheze vanga,
nikimwelewa mtatoka nae.
Tucheze vanga,
nikimwelewa
mtatoka nae. Wanangu wa mnono,
Boda mtafuta kucheza nae.
Tucheze tupitishe kikomo,
nikimwelewa mtatoka nae.
Wanangu wa nabela,
Boda mtafuta kucheza nae.
Akasinde kwa mazela,
nikimwelewa mtatoka nae.
Mimi hapa SZ wa Pedro mtoto wa Msanga, nikiwa na Sizo